Action. Yeah. Freddy Friggin.
Let's do it now Papa Freddy Frigg on the move, let's do it now You already know, huh? Let's do it now Papa Freddy Frigg, yeah Let's do it now, you already know
Mashabiki wanauliza Kwamba Freddy Frigg vipi inojibu safi kumbe wanauliza kusu mziki Mesha tuni sana kwa radio house kiki jibu dogo Bila pesa kiku tambu dishwi Mesha chora sana misari the lyricist yazi wiki Situa na wika nye vina njiti Na utalazimishwa wa mino anachonga hiti Na jati wanapandishwa kila wiki Wiki Babu yupo na mengangana na city kwenye kiti Yatoki ataki ata wanawarithi Lishafanya mambo kikuwa zamani sana Kedeweka samezeka merudi fanya yawana Kubana kukizidi sana juani atare Wona tatu mina moja nipe moja tuende sare Frege nyani nana zidi kwepa mishare Sijuli kani kisa sijuani na babu tale
Let's do it now Papa Freddy Frege on the move Let's do it now You already know, huh? Let's do it now Papa Freddy Frege, yeah Let's do it now, you already know, huh?
Yeah, boom bap rap, natema tungo, let's do it now Fake MCs, wapike nyundo, wafate mikumbo, kikwama, wacheke Calls, wadao, bado, wanambeleko, wache, wabewe, wadeke Sogea kadibu, pate to, rati njema, mwanangwe, bufunga, sipu, sasa, so, safi tena Bishi, sikagi, kimia, taka, mafande, akisema, na popote, mina, nena Harakati zinadumu Zaidi ya chama chama jambazi sura ngumu Shapa kwa sumu ya kazi kazi Tunaishi kisela na bada tutendi dhambi Hip hop imekufa wendole changisha dambi dambi Promo sana la uwezo juu ya machela Let's do it now Maudi na ngai yo soma sela Ushagambiwa bosi mtani ni hela Sijulikani kisa sijuani na side fella
Let's do it now Papa Freddy Frigg on the move, let's do it now, you already know, huh? Let's do it now, Papa Freddy Frigg, yeah Let's do it now, you already know, huh?
Action Records
Papa Freddy Frigg